You know what it is when you hear this. Ha! Slick is in the building. I brought Eskies on this one. Yeah.
House of Hits.
Yeah.
Zwap.com.
They have an ayo. Jama love. Ha!
Yeah.
That's why nekukusia chini kanga. Dochilanka ni pasananga. Ulef panga jozolo ndekusosha. As if you could dating a nine kupatikisha. Remember day wewe kole fifuaisha. Kuna pela ko umbi wingankwanisha. Cause nina koku papata. Love ni romance motu kui papata. Chao tishi li fulu mumanu ata. I'm about to move on gole shishi.
Kupela ko umbi jitemwe ko maminga wafilwa. Vya kushupana shupana teno mo. Vya kushupana teno mo. Angana ya nishina ya eh. Vya kushupana shupana teno mo. Nechitemwe ko na kui. Nishi chapone na pama ui. Chapone na pama ui.
Ufiaya love ngani disease in the fire kakiwa. Cause love umpisha mweita ya vapiwa. Jose kui papato kalilanga na anyway. I just wanna let you know girl. Said I'm gonna love you more yeah. You can tell me what you want. I said I'm gonna give you everything you want yeah. But you act like kupatikisha. Feel the times uchita misbehave vundole shafe. I can't force you to love me no. So unje venga kulava kumpia mo.
Kupela kumbe chite mweko maminga wafilwa. Vya kushupana shupana teno mo. Vya kushupana teno mo. Angana ya nishina ya eh. Vya kushupana shupana teno mo. Nechite mwikona kui. Nishi chapone na pama we. Chapone na pama we. Nishi chapone na pama we. Chapone na pama we. Chapone na pama we. Nishi chapone na pama we.
Yeah, Ella Vashinatha, I got you on this one. Yeah, Mr. Rodgers, I got you. Offset Scoosh, Ayo Roxy, ha, Jason Tiger, what?
Eskies on it.
Zwap.com.